Timoteyo wa mbere umutwe wa gatanu. Ntugacyahe umusaza, ahubwo ujye umuhugura nk'aho ari so, n'abasore ubahugure nk'aho ari abavandimwe bawe, abakecuru ubahugure nk'aho ari ababyeyi bawe, abari nabo nk'aho ari bashiki bawe, ubafitiye umutima uboneye rwose. Ubahe abapfakazi bamwe ba nyamwigendaho, naho niba umupfakazi afite abana cyangwa abuzukuru, nibabanze bagaragaze mu rugo rwabo bwite uko bubaha Imana, bitura ababyeyi babo ineza babagiriye. Ibyo ni byo bishimisha Imana. Umupfakazi nyamwigendaho kandi nyakujya yiringira Imana gusa, ntahwema kuyisenga no kuyiyambaza ijoro n'amanywa. Naho umupfakazi wibera mu mudamararo we, ku Mana abapfuye ahagaze. Ibyo bibashinge kugira ngo babe inyangamugayo. Niba umuntu atita kuri bene wabo, cyane cyane abo mu rugo rwe, uwo aba yarahakanye Kristo twemera, ndetse abarutwa n'abatemera Kristo. Ntihakagire umugore uzandikwa mu mubare w'abapfakazi atarageza ku myaka 60 y'ubukuru, kandi atarashatswe n'umugabo umwe gusa. Agomba kubazwiho ibikorwa byiza ari byibi: kurera abana be neza, kwakira neza abagenzi, koza ibirenge by'intore z'Imana, kugoboka imbabare, mbese kugira ibikorwa byiza by'uburyo bwose. Abapfakazi bakiri bato ntukabashyire mu mubare w'abandi, kuko iyo irari ryabo ribateye kureka Kristo, bongera gushaka abandi bagabo, bityo bakaba batsindwa n'urubanza rwo kureka ibyo bari biyemeje mbere. Byongeye kandi, bimenyereza kuzerera imihana bakaba imburamukoro. Si ibyo gusa, ahubwo bahinduka n'abanyamazimwe, bakajya bivanga mu bitabareba, bakavuga ibidakwiye. Nicyo gituma nshaka ko abapfakazi bakiri bato bongera gushyingirwa, bakabyara bakayobora ingo zabo, bityo bakima abanzi b'Imana urwaho rwo gusebya abayo. Kuko hari bamwe muri bo bamaze guteshuka bagakurikira Satani. Nihagira umugore wemera Kristo, akaba afite abapfakazi muri bene wabo, ajya abafasha kugira ngo byorohereze umuryango w'Imana ubone uko ugoboka abapfakazi nyamwigendaho. Abakuru bayobora neza umuryango w'Imana bakwiye guhembwa inshuro ebyiri, cyane cyane abavunwa no kwamamaza ijambo ry'Imana no kwigisha abandi. N'ubundi ibyanditswe biravuga ngo ntimugahambira umunwa w'ikimasa igihe gihonyora ingano, kandi ngo umukozi akwiye guhemberwa umurimo akora. Ntukemere ibyo barega umukuru w'umuryango w'Imana, kereka ashinjwa n'abagabo babiri cyangwa batatu. Abacumura ujye ubahanira mu ruhame kugira ngo abandi batinye. Ndakwihanangiriza ntanze Imana w'umugabo, ndetse na Kristo Yesu n'abamarayika bayo bayishagara, ukurikize ayo mabwiriza utagize aho ubogamira cyangwa ngo uce urwa kibera. Ntukihutire kugira uwo urambikaho ibiganza ngo abe umukozi w'Imana. Ntukifatanye n'abandi gukora ibyaha, ahubwo wowe ubwawe ugumye kugira umutima uboneye. Reka kunywa amazi gusa, ahubwo ujye ukoresha ka divayi gake kubera igifu cyawe no guhora urwaragurika. Ibyaha by'abantu bamwe byigaragaza mbere y'uko bacirwa urubanza, naho iby'abandi bikagaragara hanyuma. Bityo n'ibikorwa byiza nabyo byigaragaza mbere y'igihe, kandi naho bitagaragara ku kanya ntibishobora guhora bihishwe.